gaada ku taliyo aqligaada ku soo nay adiga ana aado ilayo fogeeye indigaada ku taliyo aqligaada ku soo nay adiga ana aado ilayo fogeeye keene abashada kumanan adoline markiyaadi ishe hadanka alol goy alol goy mahakeene abashada lamasi atabo asis laga maqoste alabka garabso ogashada umeendayo lamasi atabo asis laga maqoste alabka garabso ogashada umeendayo
Alfka garatsu ugashada umen